Omucha alagobeta Marinos Alexandria. Kuchitabe cha National Unity Platform. Walimakerele kavule. Mnango omucha ria ino mubili gwengadi gidanga asagala burunji. Nga ye ya gala. Afirile mubulumi. Omucha alafirenga awele onga kweze yena yena. Ilanga tegezanti. Ulo elebusobe lukuanga umumalao. Yabutola. Muikomera. Zana busoga one radio bingo. Ne milioni dane mchitu undu. Emitu wala atanu atanu bantu wa satu. Bajakuwa nga badeo wangu leo na kuruwa lero. Niga star ibiri. Muna na ndala star muka aga ash. Osobolo kuwa ngoingira muka zano. Enku mibiri ku MTN wa Airtel. Ojakuwa ngofu na sento na kuruwa lero. Niga star ibiri. Muna na ndala star muka aga ash. Ojakuwa ngofu na kasente. Oruna kuruwa lero. Bana chibina cha NUP. Una kwewa jakuta mbrawa jembitu ndibie KCC. Obunke nkebo yongere mchibine echo. Embera jibali kuwa nga batambulira mtinunji. Iranga bategeza anti government yenu. Mubiafaibu ya government yenu zaachibina chesobele kuwa ngeturu gunia. Obasobele kuwa ngabona abona nabakuma idembe mwangali ya Uganda ngachibina cha NUP. Abakumba Bobi Wine nabona wendo gere la kase lakano bali makomera. Omukuru gobeta Eddie Mutwe. Ono personal bodyguard wachagula nisenda mkuvele mfaya base crew. Omukuru gobeta Akileo Kivumbi. Yenari wa fire base crew. Gaddafi Mugumia. Abasinga goba idinga jeno Gaddafi. Walumu gobeta smart wa Bobi. Bonabona bakari makomera. Mukuru gobeta Gaza Media pako runa kuruwarero bakali makomera abatambwire kumpi ni Robert Chagulanyi Center omukuru gobeta Noah Mutwe yali yakava muikomere inumao obunkenke mukibina okwera likira koyongere mukibina cha National Unity Platform mbira ngabo itambula mbalekere kansala ayikinu bajalonda
ndarachi tibalo
mana jo kuvugania sendwa chita chakola business ya nguli gwali kwenda okuvugania
Amulira masengede iraga kama kubuli moto nuku chenda katolese mukanga Busoga 1 FM omuyubwa Busoga
Busoga 1 Radio tulungamizibwe ekitongole echa Uganda Communications Commission
Weka zotu legeka ama waitu kuchenda katonezo muka gabuso gun radio mwe guabuso ga era weka za joli tusa kwengalo. Gaona gesigika gesa wadino musambe damari ya geche misana. Enuma yo mdokoli ni nzo mgabulo mwise mkosu wa boot Dennis Bazira Taduba. Atenga wana na habo mouthwash kote kunaba Better Life Uganda na bandu ya mwempio kuidoga kutusako. Ekitongole ekigereka ebibuuzo ebyakamaliriza ekya Uganda National Examination Board UNEB. Ona kwayo kiveyo kyalagira mu bwangu abakulira ebyendegeresa kwetee okuniba akalondooza b'amasomero muli district n'omuli di municipality ebibuga okubaga batemba enkalala eddaaba abasomi abaawandiisibwa okuba nga batyama ebigezo bino ebyakamalirizo kibayambeko okutebenkera emitima n'okuba nga bayira okweyidukanya mwe mubabaire nga basoma ku mitendera egy'endawulo. Jennifer Karule Nsamba, omwogezi w'ekitongole ki UNEB ategeezi za ndi enkala dino dino okubanga ditimbwa mu bifo ebyo bya masomero biboneka abasomi basobola okubanga batuuka mu okubanga bekenenya bukalamu ebyo amaina gaibwa kotere kunaiba gemako. Jennifer asinzira ku kiwandiiko ekifulumizibwa ekitongole ekya UNEB kunkyo kuona kulwa leero nga kiritegeeza nti enteekateeka dino da kutimbibwa ngena ku domwezi 10 mwezi guno ogw'omunaana omwaka guno paka ngo mwezi gwe 10 ngena ku domwezi 10 kisobozese ababa awandisibwa okubanga be tegereza eiba gema kuko teire kunama ina gaibu.
Tekaja UNEB akawaida kukuna na subsection yeyo kubini. Kakatako amasumiro gano amu ni districts. Ukulaba ngazua ni kenkara zaba yezivano. Mojifu echinza ukulabika amangu. Nga okugeza notes body. Abantu na yuwa inzo kubanga basuholanga. Basuholo gendanga ukebeda inkara zaba yezivano. Awazadi. Abayi naba na asumida masumiro katana center ya UNEB. Abo na utuwa kubedizo kula banga bagezaako okunoonyeza abuza masomero gaabwe abaana bagenda kwewandisizaawa bewandisiza luddawa gye bagenda okukolera ebigezo. Kino kikulu nnyo ekyokkebereka enkala zino kubanga kijja kutuyambako okulaba nga twewala obuzibu obuyinza okubeerawo singuma na bateyewandisiza aye najja kusawa envanyuma ng'ebigezo bitandise n'agantandaba kwewandisa ate nga sisaawa ekijja kubanga tetusobola kumuyamba.
Jennifer Karule Nsamba ayongera okuyategeeza nti nga bwe kiri nti iteeka erikakata ku kitongole eky'ebigezo kya UNEB okutimba enkala dino ng'ekabula ekiseera abaana okweteekateeka okutyamira ebigezo ebyakamalirizo olwonyi kikakata ne kubazaire n'abasomi okuba nga bavaayo okwekenenya enkala edi baditimbibwa ku masomero. masomero okwetegereza bukalamu banga bewandisibwa ku mitendere egyenda ulo erango nakoba nti kino tekijja maiso okubanga kiremesa emitendera jona jona okuvirala ku kibiina ekyomusanvu ekibiina ekyaikumi n'ebibiri ekyasini eyokuna okusobola okubanga bekenenya bukalamu amaina gaibwe obufaanani kwoteeku n'ebibagema mu kaseera kano nga bakali kutuuka mu kiseera eky'okuwandiika ebigezo bino kibayambeko obutateganizibwa ku ssaawa esembayo ono akaba nti singanga ebaayo omuntu yena yeena oba omusomi azuula nga tiyawandisibwa n'ekitongole ekya UNEB kimukakatako okwebuuza ku isomero olwoni basobola okuba nga basindikibwa mu kitongole kino eky'ebigezo ekya UNEB okulondoola amaina ago ng'ekiseera kikaali
twagala okukubiriza abazadde bonna awamu n'abayizi okulaba nga batwala ensonga eno nga enkulu ennyo bagende bakakase oba abayizi beewandiisizza ate bakole n'ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa okwekenneenya enkalala ezo okulaba nga ne baba beewandiisizza bebiwandiisizza bye bituufu singa kizuulibwa nti nno omuyizi ayina obukakafu nti yasasula mu budde asangibwa nga teyeewandiise nga tebamuwandiisizza tujja mmusaba omuzadde w'omuyizi asooke yeebuuze ku ssomero lye lwaki taliiko ku lukalala olwo singa tebaamuyambe then tujja mmusaba abeere nga ajja ku UNEB atubuulire ku UNEB tube nga tusobola okukolawo kino ekisoboka okuyamba omuyizi oyo
ebyongo bitaire kumbali abazaire basabibwa okuba nga bamogeriisa eryenkaliriza ku baana baibwe naira mu kiseera kino ekya oluwomula olw'olusoma olw'okubiri olw'omwaka luno 2025 ebibuno bino byogeirwa amyuka isenkulu owa disitulikiti e Mayuge omwami Peter Nkwanga tasiibula bwabe mu mboozi yakafuna omusasi waife Kibuuka David ategeeza nti ebiseera oti nibino ebyoluwumula abaana baida beegulira emize emikyamu n'empisa envundu oluisi ekibaviiraku okuba nga bawanduka mu nsonga edde ebyokusoma olwonu ekituuka ku baana ab'obuwala baida bayingira mu mize egy'ebikolwa eby'abantu abakulu bajja okumaliriza ng'abandi bafunye amabunda abandi okwefumbiza ekibaviiraku okuba nga oluisi bawanduka amasomero nga bakali kwewanga Peter Nkwanga tasiibula mu mboozi yakafuna omusasi waife ategeeziza nti abazaire ebiseera bino bongere okuba nga bataawo eriisa eryo gino okutumanga kuku abaana emirimu egy'owaka egibasobozesa okuba nga gibakuumiraawo
nenda okwebaza banaife abasomesa ne baeditikya nti mwebale ekuuma baana emyezi egiwaire eisatu babaire niimwe ate niimwe abazaire mwebale kuba nabo ebiseera ebindi olwokuba baniimwe ebindi abandi baba ku isomero ababa bali kujja mu kiwumulo ekitegeeza bajja kuba niife abazaire mukuume bulungi abaana ensi yonooneike mutabakiza kutambulatambula ate mubeegesa emirimu egy'okola ekinaabaesawo ng'abana Uganda olwokuba buti Uganda eyemerere esigale ku kwekolerera olwokuba emirimu gya gavumenti gyafuuka gyaikeko abaana beegesa skills edinaabakuuma mu bulamu bwabwe obwa buliido
akakiiko ka tribunal akateebwa omukulembeze w'eiwanga okulondoola endooliito edaabonekera mu kamyufu ak'ekibiina ki NRM yebuviireku kava kuvaayo kalangirira Geno Emmanuel Rwashande ng'omuwanguzi owa tiketi y'ekibiina oluvannyuma olw'okuwawabirwa Honorable Theodore Ssekikubo omukiise wa paalamenti ow'essaza ery'Emiyaga era nga kino kimuwaire enkiza y'amaani okuba ng'ono n'alangirirwa okusobola okuba ng'abagemera bendera mu mwaka 2026 mu essaza ery'Emiyaga abakiikirire Geno Rwashande boogeire ku n'omusasi waife batukobera isanu lye bali nalyo
akaseera ketumaze emyaka 25 nga tulonda akalulu kaffe nga bakatujjako nga mwami Ssekikubo akatujjako bulungi abantu ne tutuuka okwekyawa ne tuva mu NRM naye twafunye muzira kisa libareta omununuzi Geno Rwashande najja n'atuwa confidence abantu ne bakuba bulungi akalulu twakuba bulungi Ssekikubo akalulu bulungi naera ne tumusingisa obululu omutwalo omulamba gwatabadde nga tayinza kubanga ayeekyusa ebya tribuna badde amala akaseera naye tusiima bannalw'Emiyaga abasobodde okuyimira ne Geno Rwashande okuyimira n'abantu be NRM ne Ssembabule district at large okuwagira ne mukubira akalulu oba ne musimba mugongo gwa Geno Rwashande n'asinga bulungi akalulu era petition olwaleero etambudde bulungi bagambye ebyo byonna bya kive temuli akalulu amazima kakubwa bulungi abantu bawagira Geno Rwashande n'asinga emisana
Mungeri nendala akachiko kafurumiza ensale yomusango ogwa wabirwa omukulu Edwin Rufafa. Eyala angirirwa nga gema ile chibina bendera kutiketi ya NRM mujinja North wano mchibuge chaidinda. Wabula baina batama tira baijaba batamu. Okuwagaba mukachiko kanaka tribunal erango na kolwa lero akachiko kalangire Edwin Rufafa nga awereiwa enkizo ni tiketi y'ekibiina okuvugania mukawulu akabona bona oluvainuma olw'okulingirira nti abawaba omusango guno tibalese budulizi bumala okusazamu obuwanguzi bwe. Edwin Rufafa nga bakamala okumulangirira wale ekyadondo ku ploti 30 ayogaire ku kuno omusasi waife yalaga esan lyali nalyo
munango ndi atu so okwemulugunya ku secretariat enti kadi tutwaji from makuwa matofu alwalero ndiri kuendo kutusa okusima kwange wano eri NRM pate yasobola okutawo deskeno yasobola okulungamya abantu okuliriza ebizibu by'abantu alwalero yasobola okusalawo nti ninze omulonde omutufu ajja okukiikirira NRM mukulonda okujja okwirako. At the same time ndi kuendo kwebaza abalonzi bange aberekereza ebintu byana byona byebali balikola ajja bampa akalulu naba kanonia. Nendo bakobera nti olona ku lwalero luringa ife fluime ngeraga nti ninze omutufu asinga akalulu gutu ali jo kugemera NRM bendera era ndi kuba kubiriza nti mwana mwena tube bagumikiriza naba batatu wagira bona tubeize walaba sobolo kutuwagira.
Era akachiko na akalala ako mnaidukira nti okoso na kolwa igulo kaide kawensala omusango ogwombo makom kyalwa district yebiyende ogwa wabira omukyala acho mu Robin na Kaima nga yenda bakani basaze mu buwanguzi obwana mulondo sale yanazwa kwire ekitambala era nga akoba nti ono yeda yalangirwa mu ngeri ya mankwetu eta ategere kikabukalam na mulondo sala one yali awangwire ebendera y'ekibiina NRM togere mu kunayo kuncho okulu na okulu wa lero ya tegeza antitaida kuisa mkono ni wangubaili nga kachikaka tribunal kavireo kategeza ntiba kuira moku kubaka ulu kubiala atanamuka agabira ebifebiro ndiwa matanamuka aga mchitundu echo mkami ufakali wo akali mwaibugum na mulondo sala yeda ya wangula no bululu emitwalo munana luka aga anana butan butini mwine nakato aneti ya vaho no bululu emitwalo etanu na kasambu Robina Achom Kaima yava uno bululu emitwalo ebiri wabulanga kachiko kaida kalangirira okwira mu okulonda mu bifebiro ndiba 56 monako abina olala okitambala yogerako
mwentuka mu tribunal nawulirizibwa aye of course bambi obasasira time mu Luis Teba Temala kubanza okumpeda ki k 10 ole no mu 10 no mongere 10 ojo kulingiranga oboli awo kuulirizibwa tubaire kulungi kati kunkomerero ekyasalwawo bako banti tujja kuira mu okulonda mu byala 56 nga bakoba nti ebyala ebyo okulonda tikwali olw'ensonga endala oba ebiri iwe ninze dota yinza kutegeera ebyala ebyo biri mu budyope west constituency nabisi bungi budyope east ebyala 8
Mwisaza eri akagoma eyamani nanina mu district ya Idinda onale Brandon Kintu Musai Muto ne yalangirirwa ng'omuwanguzi era nga n'akakiiko aka tribunal kasaza omusango kalaga nti onale Kintu Brandon Alex Musai Muto n'asaanira okuba ng'agema tiketi y'ekibiina 2026 oluvainuma olwa Dr. Bishop Paulo Wandera ne mwine onalebo Javira Dukusoka olw'okulemererwa okuleeta obudulizi ku musango ogubawabira Kintu Brandon Musai Muto nga bayenda okuwakaniamu obuwanguzi bwe. Javira gwe twogeremu ku naye kunkyo okuwonako olwaleero ngabita musasi waife Buyinza Charles ategeezezza nti waakwirako bwanamunigina timumativu n'akakiiko aka tribunal bye kasazeewo.
Amazima gali gati ndi kukubiriza buli candidate oba buli mukulembeze eyeyibwa akalulu mukalulu kaifeka naka NRM n'emivuyo bwagabwe jali emenye nga bimijuvu olwo okwenda okutasa ekibiina kyaifecha NRM baide kubwana munigina kubanga nze buli muntu gwe ngezeza ko kogera naye ali ku nkoba bwenteira bali kujja kulonda abantu babibiina bindi so mu mbere eyo no kongera mu amani mu NRM nino kuidaga independent okusobola okutasa obwanguzi ife obwanguzi bw'ekibiina kyaife ekya NRM niwe wena osobola okujja wakola kokunonereza nz'okwange kulaga nti abantu bali kukoba Javira era Javira wazira afazaali bajja mu bibiina ebindi balonda abantu ab'ebibiina ebindi
ndikunonkirizaako na 15 Edvira ku musanvu edamali ag'ekyemisana agesa wadi na agesigika. Mwikirize nga kanzo wano gabere gateba mwempi ya wana na habo mouthwashi ni iba ina hapa Better Life Uganda. Haba kuidanda bebero idebienda ulo kubea iraisi wano mchifu geche idinda. Na mswesu maya mama bingo atu sene birango byo ebienda ulo otasagansagana.
Aguna agawe ya mawuli la gesigika. Irama sengendi agagama kubuli mwatu. Naku chenda katolezi mukanga. Usoga 1 FM omuyubwa usoga.
Usoga 1 Radio tulungami zibwe chitongole echa Uganda Communications Commission.
Dache kadiri kuminaitano, nedivo kubita kusawo msambo gwe msana, osibi yote ya mlaifo mlonji, eye kumire kumoyo gwa Busoga. Kasera kavidango, ninze na mchotu mai yandikiriza, mbikoto sekwe biabuti. Omwami Chinoba Wilba, uwe nankuli yako, keno omukulu owechika, ichaba ise mugabo, bugabula, budiope ni buzaya, halikuweta haba ise mugabo, mwena mwena, okujamu kutedeza hebi echika, okutandika angena kwedo mweza abidi na mnana, omwezo gomna no mwaka gunu. Nankuli yako, mukamuli municipal, mdistrict yeye kamuli. Musabibua, okujano obuyambi, obunasobo zeso omukulu guno, okutamblob kala mvuli ya ulire, bali kusaba, yambo tegezo uundi gwechika. Chigema kuchinangibwa omwami Chinoba Wilba omukulu owechika ali nechobuza vita ku 0700 ndala 5550005 oba 0700 mukaga 000 5550 nambere 0700 mukaga 000 5550 oba 0700 ndala 5550005 oidategera ebisingao oli muliminga wetaga ku makali jo kwamba ko kufikirira mebiyo kakaule kakole sama ni ganduba obanga wasi mechine chama adishadufo ayengo yenda ako makali joku ambako gasenamu wegeme kampane ya sankalisha hekule teirobuma obwa sola obuli josobola hukuku ambako okupika amadi okumpine wala kebukole sama ni ganduba kubei raisi ni kuchivanda mpola ngo sobolo kuwae mitu wale kuminesatu balansi wa sasula mpola mpola kumane bisinga mbaku bideku bali kuziro msambu ziro ndala Musambu mwenda. Mwenda msambu ziro mwendo. Ba ziro msambu mwenda. Itanu ibidi munane itanu isatu mwenda. Ziro msambu mwenda. Itanu ibidi munane itanu isatu mwenda. Hoidate gera ebisingao. Ataba conversion feeds. Banoba tese tese omusomo. Webali joku tendekera abantu okwa yebisole bienda ulo. Banoni bali jakuba tendeka omulamwa ogwomwa kaguno gulinti practical farming skill and quality feeding product. Omukisa guno gutakubitako baida kutalaiga ngena kwedo mweza satu omwezo gomna no mwaka guno baida kubamtauni ya idinda wale kujinja town hall ate kwa satu no lalo mwezo gomna na mwaka guno baida kubakamuli township ere misomo jida kuina manga kusawa ibili edo kunchio okumanebi singa uova kubireku bali kuziro msambu ziro mnana ibili itanu mwenda itanu isatu ibili enambeli ziro msambu ziro mnana ibili itanu mwenda itanu Tano isatu ibiri oba 0 msambu mwenda 0 munana 0 ina mwenda 0 ndala oba 0 msambu 0 ndala 0 isatu 10 na 5 Aba Gada Waudi International Security Company ekitongole kino bakyetanga KK Security Company butichiri munsi edisoba munkaga kunono okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, DRC, Dubai, Qatar, UAE, takuni Canada ekitongole kya Gada Waudi Security Company kiri kuwandisa abali kwendo okubega itako okukola obwisirikale wano mu Uganda betaganga wamalasini yeyokuna obasini nga wamalasini yeyokuna Lini pasili poba certificate kewa marechubi necho msambu oba tekiniko certificate yone yona kolina yu. Beta gembalu wa ya chairman yowe chalo yovida ngakulikuwe namba de edama simweda chairman miaka abidi nebidi nokuwe yongela yukutu saku miaka ana. Beta gami ya kabidi nebidi paka kumiaka ana. Beta gaba ntuba satu waba kusemba kebalina photocopy denda gamu ntu daibwe ngakulikuwe namba edama sim. Benda ngolimula mubulu njozida wakulumate ngobu ngobula mubu sazi. betaga endaga muntu eyo original ni photocopy dako butini exercise dida kubanga mu bife byenda ulo jinja district dida kubayo kulwa kutano ngena kwedo mwezi abiri na ibiri omwezi ogomna no mwaka guno wale ku Jinja Central Police Station wano mu Jinja City ate mu district eyo otuke Donald Ribayo kulwa kutano ngena kwedo mwezi abiri na munana wale ku otuke ngena kwe domwezi abiri na ibiri omwezi ogomnana omwaka guno ku otuke Central Police Station atam district ya Bim lida kubayo ngena kwe domwezi abiri na isatu omwezi ogomnana omwaka guno wale ku Abim Central Police Station bali kuba saba muwune kukube exercise lida kuinama kusawa ibiri kuncho era kusawa munana gwene bababa chigala bali kusaba obeyo ato kume kubisera ali nichobuza kuba kuzuro msambu munana ibiri chenda hatanu na munana msambina. Nambeli zuro msambu munana ibiri. Chenda hatanu na munana msambina. Umusala mulunji gwene. Gutandikira kumituwala abiri. Okutu saa kumituwala tanu. Kuruwa famire ya Petero Wachia. Abo kuchalo enewagiki. Ati Gorok Parish. Chegele Sabu County. Mudistrict ya Park. Max Alfred Anyuru nena kuni nji. Alikubika mukaire we. Imat Aida Akelo abasinga bamwitinga Mama Generasi. Wale ku Polote asatu na mwendo Boja Road. Mama Generasi yafira mwiru alido area IHK. International Hospital Kampala yafangena kwe domwezi 10 omwezi ogomnana omwaka guno gwene kusawa isatu edo kuncho bali bamuntu ere ku mwidandaba butini omubiri gwida kutolebwe Kampala okugutwala ku kyalo kye enewagiki ati Gorok Parish Chegele Sabu County mu district ya Park gwida kusoka gubite ku kwe idinda ngena kwe domwezi abiri na ulala omwezi ogwomunana omwaka guno mulumbe wale kulumbe we lwakumibwa ku Generous Guest House ku Boja Road poloti asatu na mwenda wano muidinda esaawa 10 edore igulo era awo baida kusulao ba amale oluvainuma aida kutwalibwa yaido kulambazibwa munumbe yoluberera kusawa ndale yencho ngena kwe domwezi abiri na ibiri omwezi ogwomunana omwaka guno aidazikibwa nga abiri na isatu omwezi ogwomunana omwaka guno mu district ya Park oluna ku olwomukaaga balikubikira business community mikwano je aboluganda abako nabe mikwano mu Jinja City no moyo gwo mugenzi omukama Katonda agula mze tsa kirangi bwa chairman Boja Road Billy Mengo Robert Famile eyo mwami Ayaga Steven ebuwala batuso kwe bazeri bonabona abasobola okubabelera omukasera akazibuke bafiriru omwana waibwe Ayaga Rogers yafa ku 10 no ulala omwezo gwo mnana omwaka guno bali kwe bazaba boda era mbala bebaza ba makanika mwena timu Chisiki Group kala sapo bebaza lugwire abataka boluganda bako nabe mikwano omukama Katonda basasule chemsinga kweta gate singa blonje no moyo gwo mugenzi omukama Katonda gulamze tsa omukulu owekika hechaba ise kalenzi mu Uganda yona omukulu Muzamiru Mbadi alikweta abalangira nabambeda abaise kalenze mu lukiiko olw'okumanagana olulijjo kubayo kwa 23 omwezi ogw'omunana awembale bunya Mayuge district owomulangira wa Igongolo olukiiko lwida kutandika kusayisa twedo kuncho musabibwa okujamu kunaka sente olw'obulungi obw'omukolo era basaba buli awuliro tegeza owundi gwe kigemako okumana ebisinga okubira Dr. Yahaya wa Igongolo alikuziro musanvi na isatu musanvu mukaga 005 ndala alikuziro musanvi na isatu musanvu mukaga 005 ndala baziro musanvu mwenda mnana Mwenda mnana, esatu msambu, zero msambu msambu mwenda, mwenda mnana, esatu msambu, oidate gerebi singa wabili na ina, nedivu kubita kusawo msambu gwe misana, na mshoshumeia, ninza kutusisa kwebilango, mutavaku moyo gwa busoga, nongero kukubiliza ozane radio bingo, joko mokuzana, joko mokutanga ze mixe joku wangula, programu ene yobu nkenke, edimu akasente kende se, kane ni gastai bili mnana, ndala star, muka gahashi, oidakuba omo kuba wangu zabali joku wangu la esente mweno program. Good afternoon.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Tuangulo vukaide we sente mama.
Buni muntu muanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi munana ndala star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo. Ewa girwa, Akzela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Akada nyuma, akada nyuma kasa, tokolanga akada nyuma. Nalina mwegomba kofiga ye
antinga mukaga
nga mukaga abantu be makanga
yes,
makanga musenta musenta ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao ne David Rutalo uno
ababuli Mulokole nga mukaga tujao then
nga musambu tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
yes,
opposite Cathedral
yes tugenda kujao live ona then kwetuvao nga 12
nga 12 tumaize ne Kagumba Kagumba mchisawe
Kagumba mchisawe Concert live in concert
Biwagidwa Pants Foundation Echongere chigilze mini mejo mutwe wachitaka.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo kubusoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Tuangulo vukaide we sente mama.
Buni muntu muanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi munana ndala star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo. Ewa girwa, Akzela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Mwana mwana mwe bali kuida, tuja kuogera kubintu bisatu ebyo omugaso, omulio tereka amadi obulungi, okukozesa obulungi emigwano, n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma amaka gaife nga mala mu bulungi, n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi ku ife, amadi tugatoola ku nayikonto oba munanda. Eki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu.
Ebiwuuka n'enfuufu biyingira n'amaadi gayinza otulwasa.
Bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku. Kozesanga ekikopo ekiri ku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu. Buti katwogere ku migwano, n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe?
Obukyafu bujja mu maadi getunwa.
Kituufu. Nensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuikeku. Ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu, n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ni bw'omala okugema mu bukyafu. Bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire. Obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government, nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Wife of Music in Gaza to Augusto come Pyramid Metano. A collector day. Top can they get the whip on? Abakugumu kujanjabi sedegala yobu tonde. Aba Better Life Herbal Research Center. Bakulete dobu janjabi kwe muna Uganda. Kondwade zolo oza ntizalima. Omuli pressure, ulcers. Endwade zita wanya bachara. Ebizimba kunabana. Abachara abarumizi wenseke. Olimuami ngofu isiza kumukumu. Onafuye manyi gobu tonde. Obofu isiza mkapira. Prostate zagazi wa mubami. Mwabaina endwade ya allergy. Nyingone migonge jiruma. Chifume chita kutuka. Tewesima kondwade kujifula yiyo. Weyune Better Life. Basangi wa kukachi road. Kuchisacha mkama aket. Omari rogo kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanye bisinga wu. Pakumire ku 0-0-0-0. Nsanvu mu musanvu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
tubere beta.
Ronaldo just scored! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring!
From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
Alan Okero!
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes! Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Fit for Mega, switching on wawulamu, casting mungalo, lumba hustle na low, boxing a life unga, tolina na fear, casting ofune boosti, hey yo, oyagala gold rush wakuwe, oyagala red rush wakuwe, ulira boosti, ulira, funana, funana, funa boosti.
Funa Boost Nesting Energy Drink echokunwa ekikuwa amani ngane mpoma yacho ekwiza buyaka chaga ne mwiduka lyo nalyo nokwetolola iganga kuku mibiri donka.
Sting Life Switched On from the makers of Pepsi.
Olimwe tefutefu kongera amani mukulafuba nakwo kukola byoyenda mubwiye oba kuchikubata ojire mu gym echokunwa kiri kirala chonka echikukumira mu mani paka paka. Sting Energy Drink nechokunwa ekikuwa amani chakwiza buyaka neidekende erikuletera okulemera ku mubyokola mu miromelalo gwa Sting ofunira wa amani bucholinda chi funa boost ni Sting Gold Rush, Red Rush, ni Blue Rush. Sting Life Switched On.
Mami, ochidinga na bairenti irenti tujia kuida kuncharida kuisomiru.
Oh, mwana wange, ngaduache nsubo kuido kubonaku. Wena wenu ulifana na bulunji, olimulamu, ndo waza baba visabulunji kuisomiru wano.
Iii. batuwe merenunzi ngefumbibwa atenge yongeibwamo vitamin wa fortune buto emereje batuwe woma twababala mbulunji mami ochidinga vitamin zinunji mukukula nokubabala mu
tufumbe mere yaife yaisomero ngatukosa bwito wa fortune buto akenenuirwa obukalamu okukuwa obulamu anti ayongeirwamo ekirungo kya vitamin A ni D wo mwana wo entandiko yobulamu obukalamu ngoko sabwito wa fortune buto akenenuirwa obukalamu okuku wemerenunji eranga mulunji kukukula obulunji okwabana bo fortune buto the taste of Uganda
kati buli muntu ajaguza olwo obwerezo obutasangika Delo ne Havoline oyiro wa injini owo mutindo ogwa waguru okuva mu Caltex akuma injini yo nga nnamu obudde bonna toloza lunza wekwate oyiro wa Delo ne Havoline
products za Caltex zonna zisange mu matundiro agaga kakasibwa okwetolola eggwanga lyonna
Igawala nesiko da Starling Seeds ngabano balina emboga King F1 egeda atenga tikubwa cheya enana lisa F1 enebala yagumira chiwotokwa atenga ya mubiri mugumu baba nenana prosper F1 enebala atenga egumira ndwa ile donadona okokwota watermelon ya tendo F1 egede ino atenge womera irala esiko dino odaga nabuli muiduke litunde ebyobulibi okwetole iwanga liona liona china chindi bagane ku office dai wenku webusega obaba kubile ku kusira musamu Musambu mwenda, ibiri na zero, musambu zero mukaga, oba, zero musambu itanu musambu zero ibiri, isatu ina ina, niba naife, aba Starling Seeds, aba idio kugaiga waza.
Kada nyuma kasa kampuluma ntagala Siri chidira nyabula yande kantagala Mbukira nanzima yande kampuluma ntagala Siri chidira nyabula yande kantagala
With Momo, you have
Nti ya mudira Namuleka nga atagara Wewe mamu mbele fanagana kubwetyo Akada nyuma Kasa chechukute wansini waguru Mpiselero mutawuni Ngabanti imbi etawuni yona Sirina na wenechusiza Ejo nagenzo kulie mele Samo weya Nagenda Kampala Nesanga honaribo Joffre Lutaya Nangamba naita hao In fact, bali ne no Dr. Joseph Chameleon. Ne musumba bugembe nabasanga bali wamu. Nibangamba tulaitawo ejinja nga bikwatiridde bipande.
Akadanyuma concert.
Akadanyuma. Nimbaga anti bikwatiridde. Kaye nali nkyali ali akawo mu restaurant yao ku kalenda. Mwenkalenda liranye hotel ya Jaruna mbi. Jinagwera kumwala njagale nyo. Pamita Viola na chitende.
Na chitende.
Ngamba musumba. Tompa ya dechi kumivoti.
Tosimula.
Nengeri jo yamba abantu. Ngenda kujanku imbi free of charge. Nensanyuka. Nambule novu imba kwa gendo imba. Nangamba. Alinolu imbo lwa gospel ya lusindi kide. Nti mkama nkusaba balabi bange. Pasigare mumwako mukadi. Alinaka imba ako. Aya imba nti nkuwalavu na ito simula.
Tosimula.
Walu wabu yimbo bunyumira nyaba antu na dara haba fumbo.
Ngatewe sitaza.
Baida wesi wa fumbo buka. Walu wabu antunga bana atero kwewasa. Omaitu kilizetu gani banangi. Katonda iya kola lavu. Atitu wajisanga ataba antubaza alwa out of love. Wabule chibi kwe kukole fujo mulavu. No yagara yagara buligo sanze chucheba ita. Obukaba obo obwenzi. Katateba imbule ganti ya bakaba kaba na benzi tebali genda mugulu. Wabula abali mumukwano gwana madalango mtu yagara mune. Baba abo sikusali la musango. Goli wa demino uliza akaimba kumukwano.
Bali ingili wakabaka wakatonda.
Hey, yes. Kubanga ni mba imbule mwechiri. Na ye mwiona tuinane nyimbe zitendeza katonda. So, nganze juma mulokole, I'm not God. To judge anyone. Nzikiriza buli muntu wa jejendi. Kasitabe ilanga alikusaidia fe. So Viola na chitende wali. Agenda kuba imbiro wimba. Yansi ndiki denika drop wano. Kaka no wano. Kabate ili yao. Kalabe bulonji. Aha. Yes.
Vangebona. Obaleke mumwa komo kade. Nkuwa lavo na yeto simula. Yweza goli na toyuga. Ya abantu be makanga buyende mwene. Na kusoma izinga mukaga. Mujewa nangi tuwagire mwana mlezi. Juma mulokole. Waliwo na mwaka danyuma live concert. Genda kubera onye vana inga mba imbila munga. Tuweba za katonda vya tukolede. Katuweba za mukame intalo za tuisizamu. Banange muje. Tubere unga tuwagire mwana mlezi. Vene na kusoma izinga musambu. Tugenda kubera ku Grand Park Gardens. Ebo gembe, chikena kuwa cha kavinyo bane muje tujulire katonda. Muje tulabo mkulu wa katonda wali wona. Temosu, wangenda kuwela ngamba imbido wimba wangoku mkwano. Wimba utendeleza katonda, banange temosu wa. Ena kusomwe singa kumina bili, ate tugenda au. Eka muli mchisawe, kagumba, era muje tendeleze katonda. Muje tumwebaze, tumosinze, kate wetu unyumirwa na mkwano. Muje tuwedekele kwa mwana mlenzi. Juma mulo kole tefti lutalo walinyo banange temu nsubwa. Love you.
Oyo yomchala Viola na chitende.
Watu simu.
Muimbi wa amanyi nyonga bochulira. Bebamu kuba imbi batatira kulabikalabika atenga bakuba hiti mu bantu. So jango nyumirwe ndongo kuruna kuro. Tutandikide makanga na kuzo mwezi nga mukaga. Nze Juma Mulokole ndi wamu ne David Lutalo ekivvulu tukitegese babiri tekiri konti ono mwanyini kyo era nga kuluno twasaze okubakubira endongo live music lukoba ku lukoba gita ku gita saxophone nanga kunanga bass gita byonna solo endongo ekabe endongo eyogere endongo eseketeri kwekwasa teri sawu disategede ojja n'onyumirwa kwegamba waluwe ebivulu nze nange mwesita genda nembera mwe ebivulu mwensobola genda okuumuza kubirowozo ate bino byansi ensi no kambabulire otuli isawe miaka 10 fena tujja kuba tuchajiri ko ngalu ate balala waluwe ebintu byino genda mu Kongo kyali mulamu na dala katinga kine kivulu kyange tekiri mu kuwemula kunyumirwa waluwe muzanyi bagwita akasodokio bakayimbira gwe bayimba. So tuina part of the bakayimbira drama actors
bagenda bakayimbira be Kampala
bagenda kuba batuzanyira omuzanya akasodokio bananga abantu baseke abantu basanyuka abantu bawulire bulungi so n'olwekyo mujje muberewo mu mbere fanagana ko bwetyo mpola mpola ne David Utalo naye yabadde akonfirminga wano era naye njagala abamuwulireko engeri gye Yesu ng'okubeera mu kivulu yabadde ayimba mu nakayimba kakadda nyuma banaye masavu merere
nalina mwegomba ko figa ye
anti nga
mukuma nalina mwegomba ko figa ye
anti nga mukaga
nga mukaga abantu be makanga makanga mu center mu center ndi kujjawo nze Juma Mulokole ndi kujjawo ne David Rutalo
uno abuli Mulokole
nalina mwegomba ko figa ye
anti nga mukaga
nga mukaga abantu be makanga makanga mu center mu center ndi kujjawo nze Juma Mulokole ndi kujjawo ne David Rutalo
uno abuli Mulokole nga mukaga kujjawo then nga musambu
tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe opposite Cathedral
yes tugenda kujjawo live wona ndele kwetukawo nga 12
nga 12 tumaze ne Kagumba
Kagumba mchisawe concert live concert ya Pastor Juma Mulokole akada nyuma
akada nyuma kasa lokolanga akada nyuma wakuliriza nalile
yali ya mwegomba kufiga ye
yo mkulu David Utalo nga confirming walo nona akalala wano yo moyo
akadanyuma kasa
tokolanga kadanyuma
tokolanga katanyuma
nalina mwegomba kofika ye
anti abantu wena mwena abo eastern abantu ba wae na ina busoga nayo na pasta Mulokole atongoza olutambirwe nga mukaga tutandika na abantu be
makanga omubuyende makanga musenga
yes mwena mujje mwagire pasta Mulokole tugenda kujjawo then nga musambu tugenda kujjawo
ku Grand Paz Garden
Yes, abantu be jinja mwena mujje ndongegenda kaba nyonyonya abayimbi banji lukoba then nga 12
tuli kagumba mu kisaawa
ya ndonge kabe abantu be mwena mujje David Rutalo Juma Mulokole David Rutalo
confirmation yewedi
kati nebaza kanebaze nnyo mukulu David Rutalo kubanga buli we muyita ajja n'abeerawo ndooza ye muyimbi nga bwenjagala we mutwala
alengenda kubuuza nti Rutalo ono muli baluganda
kwegamba nja kubibannyonnyolako olwo abantu abanaabazze naye nga tuli kikolako okulaba nga ne DNA eruma omanyi abazadde nabo batagala
kuba mukwatagana nnyo
kabaani ku ndongo so n'olwekyo mwebaza Rutalo ate nire nafirwa maama yabeerawo nnyo n'abasumba abambeereddewo abazze okundaba byonna ate buli we muyita abeerawo naye ku luno omulundi gwe kyemwebazaako kiri bwe kiti yampadde bandi namba yampadde emmotoka nampa emmotoka z'abazanyi nampa emmotoka z'abazinyi naŋŋamba agenda yimba ennyimba ze okuva we yatandikira mpaka waali kuva ku lusooka kapaapaala mpaka ku zino z'alina red butter koko n'ebirala so n'olwekyo mujje mubeerewo Rutalo agenda yimba live music mbagambye makanga we tugenda okubeera
mu
buyende yonna yonna tukuŋŋaanira makanga nga mukaaga so ennaku z'omwezi zigenda kubeera musanvu buli asobola okutuuka e Bugembe tuli opposite Cathedral ekifo bakiyita Grand Paz Gardens awo e Bugembe kakati n'olwekyo gwe weyiganga baganda bafa abe mayuge abe mujinja abe
mutumba
gayawa ngo sobulo kujja
ebugembe bawalukuba masese
yes walukuba masese mbiko tuli ne David Utalo nabayimbi bonna 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 enakuzo mwezi nga musanvu ogwo mwenda guno ogujja guno mutujja belawo nga musanvu era nawo tukuba live werere abayimbi bonna bonna bakubeerawo simanyi bakiweebwa bamuziyise batta abantu babakuba dance olwo simanyani wawulira kyenko gamba
Kizibu.
So n'olwekyo mujje mubeerewo tunyumirwe nga we mumpagira jjukira sente zivaamu era tuziyambako abantu okuyiga emirimu egy'omutwe mu kitongole ekya The Answer Foundation wa Kitaka. Then baganda bange ab'e Kamuli ngenda kujja ennaku z'omwezi nga 12 mbyeyogerera mulime gamba nti balimba abantu balaba ebipande bagamba jjuba mulokole tasobola kujja eno tayimbangako eno kituufu simala gayimba yimba buli wantu naye ku luno nsituse ku bigere byange Kamuli ngenda beera Kagumba mu kisaawe Kagumba so ab'ekiyiga simanyi kasoolwe Kagumba wennyini ebyalo bingi biriraanye awo emyalo egiriraanye awo n'ebitundutundu mwabe Kamuli mwenna ku luli nali na mwendwa kati ndi Kagumba mu kisaawe mujje ngenda yimba ennyimba zange okuva ku balira bamalaalo simanyi zino ziki mpaka kati wendi ku akadda nyuma nyimba weziri Bonere de mira ko jemvu de hole bichi bichi kalenda abalira bamalalo nyimba tugenda kuba lumuku rumo live concert live wali wona nyuma muloko David Utalo vaya na kitenda ja kuja bantu ba simanyi gundi okuze bajja kubeerawo simanyi ba sidiki simanyi ba nebaza n'abayimbi be busoga bonna bavudde ba mento ni rasi bonna bakadabada bano bamuna bayi bano bagundi ono ani abadongola ababiri abo
oyineyazo
buli muyimbi gomanyi nti wabusoga wakabibi gazampa bona bona bagenda kubera ono mwana yayimba nti wandibo tufera
kafusoja
bona bagenda kubera banyimbireko abayimbi abagospel naye abalungi bona bagenda bera wo bangoma Joseph Batwina Abati bale Vicksoni banange oyo mugola ate yakavana mu mbaga Levicksoni era naye mwebaza nnyo webali ne kusala kugamba abayimbi abamusobola boogera naye abantu abatera okujja mu bivulu byange batera okulaba nga omuyimbi baba bayitirivu kyennyongedde mu konsati ya leero nti ntaddemu omuzannyo ogusesa n'okunyumisa abantu kuba omuntu ajje kunyumirwa ekirala kye twongeddemu tugifudde live naddala ffe abayimbi ababiri nze ne David Uta tugenda kuba live lukoba ku lukoba ne bannakitenda abo so ne Vicksoni ni yabadde akiŋŋamba ne Gerard Kiweewa kyoya n'ennyimba ennungi ezisesa
nnyingi ezibuulirira
so n'olwekyo ba Mathias Walukaga kigenda kubeera kirungi nnyonyonyonyo kigenda kubeera kisava masavu meereere mujje mumpagire okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo ebiri tebo munguleko tebo ya mitwalo ataano kubaka bantu batano bantu musanvu oba abantu 10 tukoma ku bantu 10 ebyokulya bibako buli kimu leta mama leta tata leta muganda wo ate n'ekirala kyenjagala okugamba abantu nti sente zino zenfuna mujukire sinonya sente nti kangende nkole kivulu nonye sente z'okulya mukama ngabirira ampe sente z'okulya n'ezo kweyimirizaawo naye mugenda ne munsaba obuyambi nze kankubulire nze muntu ng'abantu bakeere wange ku weekend ne bajja abafiirwa abakola ki abalina abalwadde abalina simanyi abakyala abalu munze ninga MP simanyi kwega sisobola kukyegaana n'oludde mukama yakinteekako nti nyamba abantu abantu bava gye bava banange nga n'oba tolina kugamba mpa transport agenda okubaliramu amuzaayo nga giri emitwalo 3-5 nengamba bana nzi sinti ngenda zijja wa atakola mu government otegedde naye ne wayo nengamba nti nyamba abana baba mulikwa nyamba aba bamfuna mpola waluwe baita basingo mazazi musubira ki ngoje ko bana abanja jinga nti gokoze boti go no linzo kubera ngo oli kujajinga omuntu nenga ali gasensi gwe toyina kyogasa toyina kyogasize mu kasera ako wabule yandi wagide omulala agasse mu kifocho ate oli kumujajinga omwononera eddalo kitegera kye kugamba waliwo gwe nasanze n'agamba nti kati ekivulo kitabuddemu ne ba David Utalo ne mugamba ogenda mu bivulu n'agamba nedda kaina mga chikukwatira ko togenda kujja togenda belao ne pastor ogompanira akoma mukuvuga moto ka ya milioni lukaga lunana
lusa
ne tasobola dokuyamba ngofunya obuki ne mubuza kibuzo ntio sabira wanambula ne mugamba msumba yali azeke uwo kulambula ntineda aline namba yo akukubirako ne mugante mtu wanira ogitegera chenko gamba
ezebo
na yewe mbanga nina abantu benyamba ko nga siri MP otegedde nina wensanga kati gobaddo nyumiriza nti muli nawe mugendo okuzimba okuyamba kesomera eri mu kukizinga abantu we batyo betuwagala nafe betuwagira na wagira wano mutakulo obwongo n'empaayo milioni 5 lwaki kati eyazifu nakyusa obulamu bwe otegedde kati ndi wa mugaso okuwagirwa buli we mumpagira ne mujja mbivuru bino nange nzira eri n'entematema akasinti n'engamba zino kazirisa abaana kusomera bave wala batalina sente za kulya wano kansasula abakuumi kuba nina abaana b'ensuza
kansasula abafumbi
wano katuyambeka abatalina oli azadde n'etalina waatandikira kimenga luwo n'abazaale yo malwaliro oluusi bamurepinga atalina waalina nga
talinatalina
okitegedde baabantu ebyo tebabirowoozaako bawooza lwaki oyimbibwa oti lwaki okozebwa oti munnange oluusi sente tuzinoonya mu ngeri ez'enjawulo wama abawagizi bange abawagizi ba David Lutalo gwaki ayagala ensi yo akyayagala otaasa abavubuka bave ku njaga bave mbiragalaga bave mu kwetunda akyalumirirwa kwatirayo omutwalo gumu ojje mu kivulu oba onguleko tiketi njagala kusoma ano namba ya tiketi kubanga ndi kusiibula amanya n'eddoboozi nze Juma Mulokole kakati gw'oba oyagala okungulako tebo y'emitwalo 5 ba MP kyangu tukwogereko wano ku radio nti waguze tebo era nze buli ali okungulako kati tebo nsigazaawo tebo 12 zaali tebo 16 bakangulako tebo 4 ninawo 12 buli agenda okungulako tebo nteeka okumwongerako wano mu pulogulaamu zange ne baganda bange abakola banyole bonna bamwogereko mwabeesimbyewo abaga mugenda kutukolera ebikulu n'ebyamaanyi mujja beka muli mugule tebo abe mbuyende mugule tebo abawana abeesimbyewo mujja mugule tebo abagagga balina ku sente za Mukama. Sente ze mtuli fine tuzireka au tuziyambemu abantu.
Kati likudiza abantu
bawo. Yeno obato je. Jantu aba business. Okimanyi nganze Juma Mulokole okwogera ko obogezi ku business ye kintu kitambula. N'enkwebaze banga ne banga lingendo malano nga nanga concert. So njagala kubasomera gundi yenu. No obato ina za table. Ngosobola kugula VIP ticket ey'emitwalo 2. Nawe tukubire obo ite ku WhatsApp nawe asobola gula ordinary mulimu abamunga muli bantu mukaga bantu 10 musobola gula ordinary ticket sezenjawulo eno ye namba ya fe ya ekwatagana ku byekivulu enamba
0753
nsambu mu mukaga
nsambu na mukaga
asatu mu mwenda
asatu na mwenda
zire
zero ndala
0753
0753
Nsambu mukaga.
Nsambu na mukaga.
Asatu mu mwenda.
Asatu na mwenda.
Zire.
Zero ndala.
Zero msambu tanu satu.
Zero msambu itanu isatu.
Nsambu mukaga.
Nsambu mukaga.
Asatu mu mwenda.
Isatu mwenda.
Zero
Zero ndala.
Oja kubo yitiroko obuze bya tebo deni. The answer yetade musente. Mchivulu chino the answer foundation. Echitongo lechigize mirimu ejo mutwe. Era obereyo. Ngobade tunaba kumaliza kuvuga moto kana kanika obo kuzimba mayumba obo kola kubya masanyalaze obo kusiba enviri buli musono obo kutunga wekwate oje ku the answer we wandi sekati osomesebwe mirimu ejo mutwe ofune certificate nokutikira bakutikire tukunonyeza omulimu otandiko kola tosobola yiga mirimu gya mikono nobulwe kyokulya oba nobona abona munsi kyogenda okubeera go kisalawo oli wadembo kusitukirawo oba ne newega yalirira kale goli no mwana ya mala P7 senior 4 batasoma ka tudde waka nenga wali etaze tumusponsoringa igame ni mwejo mutwe kubana zino sente zetu nonya mbivuru za kuyamba bano kuba bukubi kunamba zino zendyo kuwa oje wachitaka owe wandi so mwana tandiko kusoma bagwa puliro zije kubyo kusoma eminwe je mikono enamba 0755m 0M
0755 ndala 0 ndala
nsambu mu mwenda
nsambu na mwenda
35
35
0755M
0755 ndala
0M
0 ndala
nsambu mu mwenda
nsambu na mwenda
asatu mutanu
asatu na itanu
zero msambu tanu emu
zero msambu itanu ndala
zero emu
zero ndala
msambu mumuenda
msambu na muenda
asatu mutanu
asatu na itanu
kubaka tiyo gamenti pasaju